Baby Boss Music. Hey, yeah, yeah. Original President.
Storm,
Storm. Tell me. Nambiyan yon esyo na chakipenda. Chana na mashaka call me. Ni kusibitishie na vyo kupenda. Kwanza tunayanza mapenzi ya ro. Mengine tumaro. Ushaiteka yangu ro. Please trust to me baby, so to love. Gonna be mine love for it. Ni wa adamu we. I say Monica, you my everything, you my sexy arose. Mwana mboka mwaneka, mina wa forever, wanina wa siose. I say Monica, you my everything, you my sexy arose. Na wendo malaika, nitwe true love, wengine wa mbezi. Monica, kama kucheza tacheza kwa jiri yako. Monica, kama kuimba taimba kwa jiri yako. Monica, hata kazi bila mshara nipo tayari. Monica, hata kuza nyumba tununue Ferrari. Really baby I go die, I'm lost in my mind. I don't know if I live, I just know I love you. You can take all I have and make all I like, but for me all I love is you. When you move your body, you can be really make it grass. Sit to yours, I dance. I'm ready to give my all. I say Monica, you my everything, you my sexy arose. Mwana mboka mwaneka, mina wa forever, wengine wa siose. I say Monica, you my everything, you my sexy arose. Na wendo malaika, usiwe kama Lydia, sisa na rose. Monica, kama kucheza tacheza kwa jiri yako. Monica, kama kuimba taimba kwa jiri yako. Monica, hata kazi bila mshara nipo tayari. Monica, hata kuza nyumba tununue Ferrari. Baby boss, when you move your body, can me really make it grass. Sit to yours, I dance. I'm ready to give my all. I say Monica, you my everything, you my sexy arose. Mwana mboka mwaneka, mina wa forever, wengine wa siose. I say Monica, you my everything, you my sexy arose. Na wendo malaika, you're so beautiful kama sole unele. Monica, kama kucheza tacheza kwa jiri yako. Monica, kama kuimba taimba kwa jiri yako. Monica, hata kazi bila mshara nipo tayari. Monica, hata kuza nyumba tununue Ferrari. My friends talk to K, my big manager.